And I believe my sister Lois spoke to you and also taught you a lot on Saturday.
Ninaamini dada Loisi aliongea na ninyi na aliongea vitu vya kutosha.
Good. So I still have a lot to talk about. So I will try not to go too fast, but I need to move.
Bado nina vitu vingi vya kusema na wewe na nitajitahidi leo nisiende haraka sana na wala nisiende taratibu sana.
So I will not do any recap apart from saying.
Na sita fanya marejeo ama marudio ila nina tamani niseme.
Just to remind you that we have covered personal poverty.
Napenda uelewe ya kwamba tumepita au tumegusia kwa bali ya umaskini wa binafsi.
Systematic poverty.
Umaskini ambao umepangiliwa.
Community poverty.
Umaskini wa jamii.
And now we look at generational poverty.
Na sasa tunaenda kuangalia umaskini wa vizazi.
As we look into generational wealth.
Tunapoongelea utajiri au mafanikio ya kivizazi.
Let us remind ourselves there is rich and wealthy.
Naomba tuelewe kwamba kuna utajiri na kuwa na mali.
Wealth is wholesome prosperity in every area of yourself.
Kuwa na mali kwa maana ya kufanikiwa ni kuwa na mafanikio ya ujumla kwenye maeneo yote katika maisha yako.
In your spirit, in your health and in your body.
Katika roho, katika mwili na katika nafsi yako.
In your family and your finances.
Katika familia na katika fedha zako.
And this wealth, this success when it is transferred.
Haya mafanikio yanapokuwa sasa yanahamishwa
to your children and your grandchildren.
Kutoka kwako kwenda kwa watoto wako na wajukuu.
That is legacy.
Hiyo inaitwa ni kuacha alama.
Generational wealth.
Utajiri wa vizazi.
So let us start by understanding the primary current that causes us to go into poverty and stay in poverty.
Hebu tuangalie sasa ni kitu gani cha msingi kinachotufanya tubakie katika hali hii ya umaskini.
It is the lack of having a father.
Ni hali ya kukosa kuwa na baba.
Poverty persists where there is no fathering.
Umaskini unaendelea kama hakuna hali ya kulelewa na baba.
But also wealth endures, it sustains, it stays where there is a father.
Lakini pia hali ya kuwa na mali kunaendelezwa mahala ambapo yuko baba anaelea.
Father is not a gender, it can be a female or a male.
Baba sio jinsia, anaweza kuwa ni mwanaume ama mwanamke.
Fathering is a function, not a sentiment, not emotions.
Ubaba ni majukumu na sio hali ya hisia.
Fathering, where there is father and son, is a relationship.
Ubaba ni kulelewa ni mahusiano ya baba na mwana.
There is interaction.
Kuna hali ya kuwasiliana.
And a physical presence day to day in one way or another.
Lakini kuna hali ya kuonana kimwili ya kila siku kila itwapo leo.
The father stays in touch with the son's progress.
Na mara zote baba anakuwa anafuatilia maendeleo ya mwana.
And the father builds community, family.
Na wababa wanajenga jamii kupitia familia.
Fathering is not about building comfort in the son.
Ulezi wa kibaba haimaanishi kumjengea mwana hali ya kuridhika.
Fathering will support your internal compass to wealth.
Hali ya ulezi ya ubaba utatengeneza mwelekeo wa ndani wa kule unakoelekea.
Biblical wealth is not how much you accumulate.
Mali ama utajiri wa kibiblia haumaanishi ni kwa kiasi gani unakusanya.
Or how quickly you accumulate.
Au ni kwa haraka kiasi gani unakusanya.
Or how the success can be measured in physical terms.
Au mafanikio katika vitu vinavyoshikika na kuonekana.
Biblical wealth is what stays on, exists long after you are gone.
Utajiri wa kibiblia ni ule ambao utaendelea kuwepo hata wewe baada ya kuondoka hapa duniani.
It is what multiplies after you're gone.
wenyewe unaendelea kuzidishwa hata kama wewe umeondoka hapa duniani.
It is what you leave that can be stewarded after you're gone.
Ni kile ambacho baada wewe kuondoka kitaendelea kusimamiwa baada kwa wewe haupo.
And all this will be possible because you were there and you taught and you trained.
Na haya yote yanawezekana pale tu unapokuwepo ulifundisha na uliwaandaa watu kuweza kuendeleza utajiri kwa vizazi.
As Proverbs 13:22 says,
Mithali 13 mstari wa 22,
a good man leaves an inheritance to his children's children. Straightforward.
Kwamba baba mzuri huwa anaachilia utajiri kwa watoto wa watoto wake.
Inheritance is the outcome of structure.
Urithi ni matokeo ya muundo ambao umekwisha kuwekwa.
Continuity will only happen with intentionality.
Muendelezo wa utajiri utatokea tu pale ambapo utakuwa umefanya kwa kukusudia.
So in reverse,
na kinyume chake,
generational wealth will not happen where there is no transfer of knowledge.
Utajiri wa vizazi hautaendelea kama tu hakuna kuhamishiana maarifa ama kupeana maarifa.
We will not have generational wealth if positive systems are not taught.
Hakutakuwa na utajiri wa vizazi kama hakutakuwa na mifumo chanya ambayo imeelekezwa.
And where you were a model father.
Na wewe unakuwa sasa ni kama baba wa mfano.
And you had defined identity and affirmed it.
Na unakuwa tayari umeshaweka bayana utambulisho.
Let us be reminded.
Ebu na tuweze kukumbushwa.
That orphans consume, but sons steward.
Mara zote mayatima wanatumia, lakini wana wanasimamia. Wanakuwa ni mawakili.
I repeat again.
Nitarudia.
Orphans consume and sons steward.
Mayatima wanatumia, lakini wana ni mawakili.
So be sure who you are. We have had a lot of conversations. It's paramount you define who you are.
Lazima uweze kujijua wewe unaangukia wapi, kwa maana tumelezea mambo mengi. Kuhakikisha kwamba wewe uko upande upi, upande wa yatima au upande wa mwana.
Malachi 4:5-6 says,
Malaki 4 mstari wa 5 na 6.
This is where God sent Elijah to turn the hearts of the fathers to the children, to the sons and the sons to the fathers.
Hapo ndipo Mungu anamtuma Elia ili aende kageuze mioyo ya wababa iwelekee wana na mioyo ya wana iwaelekee baba.
Disconnection of the father,
kujitenganisha ama kujiondoa kimahusiano na baba,
produces a curse. A curse.
Kunazalisha laana.
And there is no economic restoration in the absence of a father.
Kunakuwa hakuna urejesho wa uchumi mahali ambapo baba hayupo.
So there should first be a restoration of a relationship or relationship.
Kwa kwanza lazima kuwe na urejesho wa mahusiano ya baba na mwana, ndipo uchumi uweze kurejeshwa.
And a turned heart, a restored heart is able to produce in the future.
Moyo uliorejeshwa ama moyo ambao umeinama kumrudia baba na baba kumrudia mwana unaleta matokeo au unakuwa una matumaini mazuri kwa ajili ya kesho.
Now, fatherlessness does not only injure the spirit, the soul and the body.
Kutokuwa na ulezi wa ubaba haimaanishi sio kwamba tu kutajeruhi na kuathiri roho, mwili na nafsi.
But it disrupts the individual and community wealth.
Inamharibu mtu yule muhusika na jamii inayomzunguka.
So, in summary of who is a father.
Kwa kuhitimisha, tunako kuweka wazi kwa mababa ni nani.
Fathering gives us the following.
Ulezi wa baba unatupa mambo yafuatayo.
It allows for the transfer of wisdom.
Kwanza unaruhusu kuhamishwa kwa hekima.
It imparts discipline.
Kunaambukiza nidhamu.
It establishes boundaries.
Kunaimarisha mipaka.
And it provides correction.
na kunatoa hali ya kurekebishwa.
And then it preserves any value that is produced.
Kunalinda thamani yoyote inayozalishwa.
So a father has to be intentional.
Kwa hiyo baba lazima awe amekusudia.
Should be structured.
Lazima awe ana muundo.
And accountable.
Lazima awe anawajibika.
And it is not mentorship.
Na sio unasihi.
Fathering is not mentorship.
Ulezi wa ubaba sio unasihi.
Because mentorship inspires.
Mazingira ya unasihi kazi yake tu ni kukuhamasisha wewe, kukutia shauku.
But fathering establishes you.
Lakini malezi ya ubaba yanakujenga wewe.
So re-looking at Luke 2:52 again.
Tunaporudi katika Luka sura ya pili mstari wa 52.
From the perspective of a father.
Kutoka kwenye mtazamo wa ubaba.
Of fathering.
Au ulezi wa ubaba.
Wisdom is transmitted. It is not rediscovered.
Hekima huwa inahamishwa, lakini hekima haigunduliwi.
And structure is accumulated.
Na muundo unakusanywa.
And not just preserved.
Na haulindwi tu.
Favor with God.
Kibali kwa Mungu.
You will receive continuity from the covenant.
Utaendelea kupokea kwa muendelezo kiagano.
And favor with men will give you.
Na kibali kwa wanadamu kutakupatia.
Generational credibility.
Kuaminika katika vizazi.
So.
Kwa hiyo.
God thinks in generations, not in events.
Mungu
thinks generational, not events.
Mungu anawaza katika muktadha wa vizazi, lakini hawazi kwa bali ya tukio au matukio.
Please, I emphasize, do not turn these teachings into just emotional healing. It's not about emotional healing.
Ninaomba usigeuze mafundisho haya kama tiba ya kihisia ya maisha yako ya ndani.
And don't forget or don't ignore to put structure and discipline around your life.
Na naomba usisahau kutengeneza mfumo wako wa nidhamu unaokuzunguka.
Please also be reminded that all the teachings by Baba, by Kenelwe, by Pastor Donald is not about emotional healing.
Na naomba pia uelewe mafundisho yote ya Baba Donald, George pamoja na Kenelwe sio kwa ajili tu ya hisia.
It is about building the future.
Ni kwa habari ya kujenga kesho yako.
So may I say to you?
Na ngoja niseme kwenu.
You need to accept responsibility for continuity. You will only get continuity if you accept responsibility.
Lazima ukubali majukumu kama kweli unatamani muendelezo wa utajiri katika vizazi.
You have to intentionally build systems that will cause inheritance to happen.
Na ni lazima ujenge mifumo ambayo inatengeneza utajiri wa vizazi.
And in one way or another, you have to be a father who builds structures and continuous.
Na ni lazima uwe ni baba ambaye unajenga mifumo inayoendeleza katika vizazi.
That is the only way you will end poverty generationally.
Hapo ndipo unaweza kukomesha umaskini kwa vizazi.
So we have looked at the mindset, the way we think.
Na tuliweza kuangalia kwa habari ya mtazamo.
We have looked at identity and order.
Tuliweza kuangalia utambulisho pamoja na utaratibu.
Systems and continuity.
Mifumo pamoja na muendelezo.
Let us now go into spiritual authority.
Na sasa tukaangalie mamlaka ya kiroho.
Spiritual authority or power.
Mamlaka ya kiroho au nguvu.
Is not released by volume.
Huwa haiachiliwi kwa wingi.
Authority is released or it is realized by position.
Mamlaka haiachiliwi kwa ule ukubwa wake, bali inaachiliwa kwa wewe kujiweka sawasawa na mapenzi ya Mungu.
Shouting does not give you authority.
Kupiga kelele hakukupi wewe mamlaka.
The energy used does not make it effective.
Na nguvu unayotumia hakufanyi mambo yawe kwa ufanisi.
But your alignment is what will be effective.
Bali wewe kuwa katika uwiano mapenzi ya Mungu ndio utakufanya wewe kuwa katika ufanisi.
So let's look at three types of prayer or the position of prayer.
Hebu tuangalie mikao mitatu ya maombi.
There is governmental.
Kuna mkao wa kwanza wa kiutawala.
Territorial.
Mkao wa pili wa umiliki wa eneo.
And strategic.
Na muundo wa tatu unahusiana wa maombi ya kimkakati.
So starting with governmental prayer.
Kwa tukianza na maombi haya ya kiutawala.
Our prayers are supposed to proceed from a position of authority.
Maombi yetu lazima yatanguliwe na sisi kukaa katika eneo la mamlaka.
And then we are to pray in alignment with God's purpose for our lives.
Na pia lazima tuwe tuombe katika uwiano wa kusudi na mpango wa Mungu.
And prayers should authorize results, not replace them.
Maombi tu yataruhusu matokeo na si kubadilisha kinyume chake.
So please.
Kwa hiyo tafadhali.
We need to stop making prayer emotional venting.
Tuache kufanya maombi katika hali ya kihisia.
Or make it repetitive warfare.
Au kuwa na maombi ya kujirudia ya kivita.
Or reaction to crisis.
Au maombi unayoyafanya kwa sababu ya tukio fulani limetokea.
Governmental prayer does not beg heaven.
Maombi ya kiutawala huwa hayabembelezi mbingu.
But it enforces heaven's will here on earth.
Bali yanaruhusu utawala wa kimbingu uje utende kazi hapa duniani.
Do look at 1 Timothy 2:1-2, but we won't read it right
now. Utasoma kwa wakati wako Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa pili.
It teaches us that prayer is governance.
Inatufundisha kwamba maombi ni utawala.
And then when you are governing, it means you are a leader.
Unapokuwa unatawala wewe kama kiongozi,
then a leader creates peace through prayer.
Na kiongozi huyu anatengeneza mazingira ya amani kupitia maombi.
And then peace enables productivity and godliness.
Na hali hii ya amani inaleta uzalishaji pamoja na utauwa.
Please note that Paul,
naomba uelewe ya kwamba Paulo,
prioritized prayer for leaders.
Alikuwa ameweka kipaumbele kikubwa cha maombi kwa viongozi.
Because in leadership we can bring results.
Kwa sababu kupitia uongozi ndipo tunapoweza kuleta matokeo.
So,
kwa hiyo,
why is it that our traditional prayers do not give us results or remove us from poverty?
Kwa nini aina yetu ya maombi tuliyoizoea haitupi matokeo wala kutukwamua kutoa kwenye umaskini?
For those who are writing, please write.
Kwa wale ambao mnaandika, tafadhali andika.
Prayer fails.
Maombi yanashindwa.
Because it targets demons instead of dysfunctionality.
Kwa sababu yanalenga tu mapepo bali hayashughuliki na hali ya udhaifu wetu.
Traditional prayer avoids responsibility.
Maombi tuliyozoea huwa yanakwepa kuwajibika.
And then we use it to replace obedience.
Kwa hiyo tunayatumia maombi kama mbadala wa utii.
And we also use it to ignore systems.
Na tunatumia maombi ili tupotezee mifumo ambayo Mungu ameiweka.
You cannot pray away what God has given you to govern.
Huwezi kuomba zaidi ya kile Mungu ambacho ameweka ndani yako kwa wewe kukitawala.
You cannot pray away.
Huwezi kuomba zaidi.
Away, yondoke.
Uwezi kuomba mambo yaondoke.
Let me say this. You cannot pray away what God gave you to govern.
Uwezi kuomba
kinyume si.
Uwezi kuomba kitu ambacho Mungu tayari amekupa wewe uweze kukitawala.
Yes, that's better. Thank you. Acts 13:2-3 says.
Matendo 13:2-3.
God directed that Barnabas and Saul be set apart for him.
Mungu aliamuru Barnaba na Paulo waweze kutengwa maalumu kwa ajili ya kazi yake.
After prayer and fasting and laying of hands,
baada ya maombi na kufunga na kuwawekea mikono,
Barnabas and Saul were sent forth.
Barnaba na Paulo walitumwa waende kwa kazi ya Mungu.
So let us note,
ebu tupate kugundua kitu,
that prayer precedes mission.
Mara zote maombi hupelekea umisheni.
And that the Holy Spirit gives or gave instruction. The Holy Spirit gave instruction in
the Roho Mtakatifu anatoa maelekezo.
That leaders are sent with authority.
Kwamba viongozi wanatumwa wakiwa na mamlaka.
But in all this, prayer launched the action.
Na kwa mambo haya yote haya, maombi yanaachilia tukio.
Prayer did not replace obedience in this
maombi
example of Barnabas.
Maombi hayasimami kwa mbadala wa utii.
Tuko pamoja?
Are we together?
In this example of Barnabas and Saul,
kwa umfano,
prayer
kwa umfano wa Barnaba na Paulo, maombi
had its importance.
Yana umuhimu wake.
Prayer actually clarified the assignment for them to be sent to.
Maombi yanaweka uwazi kwa ile kazi ambayo Mungu amewakusudia kuweza kwenda kuifanya.
Are we together?
Tuko pamoja.
So prayer has its part.
Kwa hiyo maombi yana sehemu yake.
We are talking about governmental prayer.
Kwa sababu tunaongelea kwa habari ya maombi ya kiutawala.
Then there is territorial prayer.
Sasa kuna maombi ya kimaeneo.
Isaiah 62:6-7 gift.
Isaiah 62 mstari wa 6 na wa 7.
Could you read it in Kiswahili please? Could you put it up in English?
Unaweza kuweka gift? Isaiah 62 mstari wa 6 na wa 7. Biblia inasema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu, hawata nyamaza mchana wala usiku, ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani.
So we see how watchmen are reminding God of his promises.
Tunaona namna ambavyo walinzi wanamkumbusha Mungu kwa habari ya ahadi zake.
And that silence can cause problems.
Na kwa ukimya wao kunaweza kusababisha matatizo.
But also how persistence caused alignment.
Na namna ambavyo kwa kudumu kuendelea kumkumbusha Bwana kunarudisha katika uwiano wa mapenzi ya Mungu.
So,
kwa hiyo
watchmen do not shout at darkness.
Walinzi huwa hawapigi kelele usiku.
They speak alignment into a territory.
Huwa wanazungumza mambo katika uwiano wa mapenzi ya Mungu kwa habari ya eneo.
Tuko wote?
Tuko pamoja.
There are different types of prayer.
Kuna aina mbalimbali za maombi.
We need to know which prayer when.
Tunatakiwa kujua ni maombi ya namna gani, wapi na lini.
Next is strategic prayer.
Na maombi yanayofuata ni maombi ya kimkakati.
Governmental prayer targeted.
Maombi ya kiutawala yanalenga
righteous leadership.
Uongozi wa haki.
Economic systems.
Mifumo ya kiuchumi.
Apostolic initiatives.
Mtembeo wa ki wa
apostolic initiatives things that
mtembeo wa kitume.
Education and training.
Elimu pamoja na mafunzo.
Infrastructure and order.
Miundombinu pamoja na utaratibu.
Families and fathering.
Familia pamoja na malezi ya baba.
That is where governmental prayer focuses.
Hiyo ndio namna ambayo maombi ya kiutawala yanalenga na kujikita.
It does not focus on personal comfort.
Huwa hayalengi hali yetu za kibinafsi, hali zetu za kibinafsi.
Or spiritual drama.
Au drama ya kiroho. Au maigizo yale ambayo tumeyazoea ya kiroho.
Or an endless list of different demons that are out there.
Au majina yasiyokuwa na mwisho ya mapepo ambayo yako huko nje. Hapana. Maombi haya ya utawala hayashughuliki na hivyo vitu.
So going back to Luke 2:52 again.
Kwa hiyo hebu turudi Luka sura ya pili na mstari wa 52.
What does it say about prayer in the role of growth?
Inaongelea nini maombi katika jukumu la ukuaji?
So wisdom.
Hekima.
Prayer should give us alignment and clarity through alignment with God's will.
Maombi yatatupatia hali iliyo wazi ya kuwa katika uyano wa mapenzi ya Mungu.
Prayer will create stability.
Maombi yatatengeneza mazingira ya uimara.
And for stature, that means we will get economic growth.
Na kwa muundo ambao utatupatia ukuaji wa kiuchumi.
In regards to favor with God,
kwa kuhusiana na kibali cha Mungu,
prayer gives us the posture of obedience.
Maombi yanatupa mkao wa utii.
Favor with men,
kutupatia kibali kwa watu.
Prayer gives us peace, which then gives us the environment for success.
Maombi yanatupatia amani, ambao amani inatengeneza mazingira ya sisi kufanikiwa.
God responds to aligned authority and not religious agency.
Mungu anaitikia.
Yeah.
Mungu anaitikia uwiano katika mapenzi yake na si uhitaji wa mahitaji ya kidini.
So warning. May I warn you?
Angalizo ama onyo.
In everything that I've said, do not mock spiritual warfare and the language attached to it.
Kwa mambo yote ambayo tumeongea, kimsingi usije ukadhihaki lugha za vita ya kiroho zinazohusiana na utawala.
And do not create prayerlessness. I'm not saying prayer is any less.
Na sijasema kwamba tuwe katika maisha ya kutokuomba.
And do not minimize prayer to a strategy.
Na tusipunguze hali yetu ya kuomba.
Prayer is essential.
Maombi ni ya muhimu.
And it will always be essential.
Na siku zote yatabakia kuwa ni muhimu.
What I'm teaching here is that prayer has its place and correct engagement of prayer will give you results.
Na hapa nchoza kusema maombi yana umuhimu wake, lakini maombi yaliyoombwa katika usahihi na katika eneo sahihi yanaweza kuleta matokeo.
I hope so far there are areas that you have seen that you have been engaging prayer wrongfully.
Na mpaka sasa naamini kuna maeneo utakuwa unayatambua ambayo umekuwa ukifanya maombi isivyo sawa sawa.
So
is there someone who can operate this one?
So we have dismantled mindset and systems.
Kwa hiyo tumebomoa na kuvunja muundo wa kimtazamo.
And systems.
Na mifumo.
Identity and doctrine.
Utambulisho na fundisho.
We need to go into action.
Tunapaswa kwenda katika matendo.
We've dismantled the myths about community.
Kimsingi ni kwamba tulikuwa tunashughulikia kwa bali ya mafanikio ya vizazi.
And how to pray.
Na namna ya kuomba.
So now let us address trust. Trust.
Na sasa hebu tushughulikie kwa bali ya uaminifu.
Because wealth is entrusted to a person with authority.
Mali huwa anaaminiwa mtu ambaye anayo mamlaka.
It is not a fantasy but stewardship.
Sio tu kitu cha kuchekea na kukifurahi bali ni uwakili madhubuti.
Trust is not about being a consumer.
Mtu anayeaminiwa sio mtu ambaye ni mtumiaji.
Wealth is not released for our needs.
Utajiri hauachiliwi kwa sababu ya mahitaji yetu binafsi.
But it is entrusted to a governor for governance.
Utajiri unaaminiwa kwa mtu ambaye yeye ni mtawala.
God is not emotional about money.
Mungu yeye hana hisia linapokuja swala la fedha.
He's very intentional with all resources.
Yuko amekusudia kwa rasilimali zote.
So transfer of wealth will only happen where God can trust you.
Kuhamishiwa kwa utajiri kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kunafanyika tu pale Mungu anapokuwa amekuamini.
And not through prophecies.
Na sio kwa kupitia kutamkiwa maneno ya kinabii.
We are also called to be fiduciaries. Fiduciaries. Let me explain it, then we will know. A fiduciary is a person who is a trustee.
Tumeitwa sisi kuwa wadhamini. Yeah, it's a good name.
A person who is a steward.
Mtu ambaye mdhamini ni mtu ambaye ni wakili.
And a representative of another, in this case God.
Na yuko pale kumwakilisha mtu mwingine.
And accountable for results.
Na anawajibika kwa matokeo.
And not for excess.
Lakini sio kwa ajili ya zile ziada.
So biblically, who's a fiduciary?
Kwa kibiblia mdhamini ni mtu wa namna gani?
It's a person who does not own.
Ni mtu ambaye yeye binafsi hamiliki.
Does not exploit.
Wala yeye hayuko pale kwa ajili ya kutumia vile vitu.
Exploit.
Kuvinyonya, kuvitumia. Kuviexploit, kuvitumia au kunamaanisha?
So kuvifuja.
Kuvifuja. Hayuko pale kuvifuja.
And a biblical fiduciary does not personalize resources.
Na mdhamini wa kibiblia yeye rasilimali hazifanyi kuwa za kwake.
Therefore a kingdom fiduciary.
Kwa hiyo mdhamini wa kifalme
manages wealth for God's agenda and not for personal use.
Anasimamia mali na rasilimali kwa ajili ya agenda ya kimungu na sio agenda zake mwenyewe.
So in Luke 16:11-12,
tukitazama Luka 16 mstari wa 11 hadi wa 12.
If therefore you have not been faithful in the use of wealth. Do you want to read it?
Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamtakuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe?
So that says,
kwa hiyo,
if you were not trustworthy with unrighteous wealth,
kama wewe hautakuwa mwaminifu kwa mali ya mtu mwingine yamkini ambaye hata si haki,
then how does God trust you with kingdom wealth?
Mungu atawezaje kukuamini wewe kwa rasilimali za ufalme?
So faithfulness precedes entrustment.
Uaminifu unafuata hali ya kuaminiwa.
How we handle money now is how God will trust us with money in the future.
Namna tunavyo isimamia fedha sasa kunatoa picha namna gani Mungu ataweza kutuamini na utajiri au na pesa hapo baadaye.
Also how we handle money now proves our capacity to handle authority.
Namna tunavyo simamia fedha leo inadhihirisha wazi uwezo wetu wa kushughulikia ama kubeba mamlaka.
And many of us don't know this.
Na wengi wetu huwa tuelewe hii.
Spiritual power is directly related to financial integrity.
Mamlaka ya kiroho imeunganika na hali ya kuwa mwadilifu.
I need us to get that.
Nataka ulielewe hili.
Spiritual power,
mamlaka ama nguvu za kiroho,
is directly linked to financial integrity.
Vinahusiana na vimeunganika na uadilifu.
In just a few words, what does that mean?
Kwa maneno machache hii inamaanisha nini?
The way we handle money,
namna ambavyo tunasimamia fedha,
will affect the amount of spiritual power we will ultimately
have. Kutaathiri kiwango cha nguvu za kiroho tutakazozipokea.
Are we together?
Tuko pamoja.
Entrustment is a response to proven stewardship.
Uaminifu ni hali inayothibitisha kwamba wewe ni wakili.
So what is wealth transfer?
Kwa hiyo kuhamishwa kwa utajiri kunamaanisha nini?
In the kingdom it
katika
is,
ufalme,
it is the reallocation of resources for kingdom agenda.
Ni kuzipatia mahali rasilimali kwa ajili ya Mungu.
It is the movement of capital
ni kuhamishwa kwa mtaji
to righteous stewardship
kwa wakili wa haki.
And it is the expansion of capacity
ni katika kujitanua ile hali ya uwezo
for you to be able to build and affect systems
kwa wewe uweze kujenga na kuathiri mifumo.
Therefore wealth transfer is not
kwa hiyo kuhamishwa kwa ufalme sio
sudden richness
sio utajiri wa haraka.
Neither it is reward for loyalty
wala sio malipo ya uaminifu
or escaping from discipline
au kukwepa hali ya kuwa na nidhamu
or is it in any way replacement for working
au mbadala wa wewe kufanya kazi.
Transfer of wealth without training and work
kuhamishwa kwa utajiri bila mafunzo na kazi
will surely result in collapse
kutapelekea anguko kubwa.
So what is the problem with Babylon money?
Kuna tatizo gani na fedha hii ya kibabeli?
Problem number one,
tatizo namba moja,
is that it carries the spirit of exploitation.
Inabeba roho ya ufujaji ama ya unyonyaji.
To the extent it is natural and logical.
Kwa kiwango ambacho ni kitu cha asili na kitu cha mantiki.
And it teaches in us and breeds in us just status.
Na inajenga na inatufanya sisi tuwe na hadhi fulani.
And then it puts us in debt and then controls us.
Na inatuweka katika hali ya madeni na inatutawala.
And it teaches us a mentality of hoarding.
Inatufundisha ule mtazamo wa kumiliki na kushikilia tu.
Haggai 2:8.
Haggai 2:8.
The silver is mine and the gold is mine.
Kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu.
Declares the Lord.
Asema Bwana.
Therefore money belongs to God.
Kwa hiyo pesa ni mali ya Bwana.
All money belongs to God.
Pesa zote ni mali ya Bwana.
But we must know it carries the imprint of the Babylon system.
Lakini lazima uelewe kuna uelewe ya kwamba zimebeba pia vinasaba vya mifumo ya kibabeli.
Therefore a kingdom fiduciary.
Kwa hiyo mdhamini wa kifalme
must separate money from ego, from self.
Lazima atenganishe pesa na yeye mwenyewe.
Must separate income from identity.
Lazima atenganishe kipato na utambulisho wake.
And must separate wealth from being power hungry.
Lazima atenganishe kati ya mali na kuwa na kiu ama na njaa za nguvu.
So how do you avoid all these?
Tunawezaje kukwepa mambo haya yote?
Engage transparent accounting.
Jishughulishe na uwazi katika mahesabu.
Have the correct kind of people also overseeing you.
Uwe na watu sahihi ambao wanakuangalia ama wanakufuatilia.
And have budgets that are purpose based.
Na uwe na bajeti ambayo ina lengo na ina kusudi.
Then have apostolic accountability.
Lazima uwe na uwajibikaji wa kitume.
Then this money needs to be cleaned.
Kwa hiyo hii pesa inatakiwa itakaswe ama isafishwe.
And it will be cleaned through correct governance.
Na ili iweze kusafishwa mfalme
will operate in areas such as
atatenda kazi kwenye maeneo kama yafuatayo:
schools,
mashule,
training centers,
maeneo ya mafunzo,
community systems,
mifumo ya kijamii,
infrastructure,
miundombinu,
and economic growth,
na ukuaji wa kiuchumi.
A kingdom fiduciary does not,
mdhamini wa kifalme yeye hausiki na
displaying of wealth,
kufunua utajiri,
or flaunting excess,
au kuonyesha ule utajiri,
and they do not consume excessively,
na wala wao hawatumii kupitiliza.
So going back to Luke 2:52.
Kwa tunaporudi katika Luka sura ya 2 mstari wa 52.
In wisdom.
Katika hekima.
Wisdom is required.
Hekima inahitajika.
For us to be able to manage complex issues.
Kwa sisi tuweze kusimamia mambo magumu yenye utata.
And for us to get stature.
Na ili kwa sisi tuweze kupata kimo.
We will be expanded only in correct stewardship.
Na tutatanuliwa pale tu tunapokuwa na uwakili ulio sahihi.
And with favor with God.
Na kibali kwa Mungu.
Trust will be earned only through faithfulness.
Kuaminiwa kutakuwa tu ndo kitu pekee cha mtu ambaye ni mwaminifu.
Favor with men.
Atakuwa na kibali na watu.
Credibility.
Kuaminika.
Will only be sustained through integrity.
Kutaendelezwa tu kupitia uadilifu.
There is a new item that is being introduced to us, integrity.
Na kuna kitu kipi hapa tunatambulishwa kwacho kinaitwa uadilifu.
Please note integrity.
Tafadhali weka mkazo uadilifu.
So my fellow believers.
Ndugu zangu waamini.
God entrusts wealth.
Mungu anamwaminisha mtu utajiri.
Only where he sees that growth will also be protected.
Pale tu atakapoona ndani yako ukuaji wa utajiri utalindwa.
So in closing.
Ninapokwenda kufunga.
May I declare upon you.
Ninaomba nitangaze mbele yenu.
In regards to having generational wealth and being fathers.
Kwa kuhusiana na kuendeleza utajiri wa kivizazi na ulezi wa baba.
I declare that you will accept responsibility for continuing.
Ninatangaza ya kwamba wewe utapokea hayo majukumu.
That you will build systems that people can inherit.
Ya kwamba utajenga mifumo ili watu waweze kurithi.
I'm declaring.
Niko na ninatangaza.
I'm not hearing amen.
Nasisikia amina.
I will start again.
Nitaanza tena.
I declare that you will accept responsibility for continuity.
Ninatangaza ya kwamba utapokea uwajibikaji kwa muendelezo.
That you will build systems that others can inherit.
Kwamba utajenga mifumo ili wengine waweze kurithi.
That you will be a father with structure.
Ili ya kwamba uwe baba ambaye una muundo.
And you will end poverty past your lifetime.
Ili ya kwamba uweze kukomesha umaskini hata na wewe unapoendelea. Utakomesha umaskini hata pale utakapokuwa wewe umekufa.
On governmental, territorial and strategic player, I declare.
Katika utawala wa kimaeneo na kimikakati ninatangaza.
That you will be able to pray from a position of authority and not panic.
Ili ya kwamba uweze kuwa katika nafasi ya kuomba katika mamlaka na si katika hali ya kuhemuka ama kushtukiza.
That you will align your prayers with purpose.
Ili ya kwamba maombi yako yawe katika sawasawa na mapenzi ya Mungu.
And that you will receive heaven's order for governing territories.
Ili ya kwamba upokee maelekezo ama utaratibu wa kimbingu ili uweze kutawala maeneo.
And for being a kingdom fiduciary
na
and
wewe kuwa mdhamini wa kifalme
and being able to transfer wealth
na kwamba uko tayari kuhamisha utajiri,
I declare upon you that you will
ninatangaza kwako wewe
that you will submit to stewardship
ya kwamba utanyenyekeza katika uwakili
and increase
na katika ukuaji,
that you will accept accountability of resources
ili ya kwamba ukubali uwakili ama uwajibikaji wa rasilimali,
that you will renounce Babylon systems
ili ya kwamba ukatae mfumo wa kibabeli
and its money patterns
na
its money patterns
na mfumo wake ama muundo wake wa kifedha,
and that you become entrusted with kingdom wealth
ili ya kwamba wewe uaminike na utajiri wa kifalme.
May the Lord God help you and help me.
Na Mungu wa mbinguni akusaidie na anisaidie pia na mimi.
Amen.
Amen. Karibu. Can you please come again? Okay. Yamkini mimi sijakuwa sana kiroho. Lakini Biblia inasema kwamba tunaweza kuomba kwa lolote. Ninapokuwa katika hali did not pay attention.
Kama ilitakiwa kuadhibiwa hakutuadhibu.
And we were supposed to be part. The first one,
hata Paulo mwenyewe pamoja na maarifa yote aliyokuwa nayo, ni baada kuwa mtu mzima, maana kukomaa,
after growing up and
yani,
being
na kiwango cha uelewa ama ukomavu tulicho nacho.
So we need alivyosema kwa yule ambaye vingi amepewa vingi atadaiwa.
So you see that there is a standard. To balance,
lazima uweze kuweka ulinganifu wa vitu viwili.
It's not just prayer,
sio tu maombi.
Yes,
Praise the Lord.
Our sister in her teaching read to us Proverbs.
Dada yetu akata natufundisha alituongoza katika Methali 13 na ule mstari.
There is waste.
Chakula kingi chapatikana kwa ukulima wa maskini, bali viko viharibiwavyo kwa sababu ya
how much I've been able to understand.
Kwamba ni kwa kiasi gani nimeweza kuelewa na kwa kiasi gani nimeweza kuweka kwenye kumbukumbu.
So that's one of the reasons why we hate going to school. Looking for us because we don't just want to gather information.
Na nafikiri kwa sisi hatuko hapa kwa ajili tu ya kukusanya taarifa.
Coming from that background, break.
Tutachukua dakika 5 za mapumziko.